since Cardi Millie.
Fresh out from NigeriMix.com.
Gasapi, Bongo Wenzagi Tempilun said to Spongo Queen, who humble Spongo Fig and Pumelelo was sneak, Habala Leng of Tula Nabonka Seba She, Baswilebe Kulu, Mabetan Gagas Pumele, Asiptandi Nokto, Gagas Pumele, God was Tempe when a Globunzi Muslegele, Konabas Funapans, Baspankis in Pumele, Hangagang Lashi Temba Babang Sulegan Sami, Hogongo Wenzagimi was she is it as Jabi, Hippapa Sitaflin, Konola Leng Ashi, Squenzang and Dandoya. Bosolela masoni, sibonga ukuvuka sophanda safeyila sazo sami, sibonga ukufihlekana noma izindle zodaka, akhanye sibonga inhlanhla nokusebenza ngokusikhandla, baba sibonga ukushada nakuzitha sibonga inhlanhla.
Uthando, ngibonga impilo, ngibonga wonke okuhle, ungenzele wona, ngibonga abazali bami, umndeni ongiphe wona, ngibonga wonke.
Noma zisibiza ngezinje inhlamba esitholayo sezaphenduka isitephisi kuba khona eduze kwethu loko kudlala enkulu indima impumelelo kimi yesisikhathi sokunqoba isitha pho kwenza empilweni zethu osiyami siyabonga indlela siyayibona kwimpumelelo siyakhona sisebenza kanzima sekuze kuthiwa siyaloya babuyabukisa konke esikwenzayo siyabonga
uthando ngibonga impilo ngibonga wonke okuhle Zele wona, bonga bazali bami, umndeni ongiphe wona, bonga wonke, ungenzele wona, bonga uthando, ngibonga impilo, bonga wonke okuhle, ungenzele wona, usizo banda.
NigeriMix.com.